Bubunanyiziba wange nawe
okulwanyisa coronavirus.
Bubunanyiziba wange nawe
fena tulwanyise coronavirus.
Babulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Kuba bulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Coronavirus weise musaja na yejito fungiza mpare. Olavike tumegane chikonde kuchikonde ze kulage cheba kolosama. Zeni kovi bakatena batoba myusi za maso balinga mayazi kubitala. Katigwe bulibo myuka maso mugongo guluma no mumiro gusiwaze kubusa. Itira mangu kuhele sesento labeba hese dokita otasene baniba kumizigo. Kubanga banja bakarwade katena obera bideko. Bana Uganda tekume. Kubanga banja bakafude katena obera bideko. Bana Uganda tekume obulwade.
Bufunanye ziba wange nawe
okulwanyisa coronavirus.
Bufunanye ziba wange nawe
fena tulwanyise coronavirus.
Babulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Kuba bulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Mwana watu buno bulwadde bwa tabu kusaba tega matu nkubulire. N'abazungu bubakabya amaziga kebera mu mpapula z'amawulire. Kyekindeese lwaleero nkubulire. Tunyikiti kunaba mungalongalo buli kaseera ne sabuni bulijjo obutaweera. Tugondere ebiragiro tetuba baleera. Tunyikira kunaba mungalo buli kaseera ne sabuni bulijjo obutaweera. Tugondere amateeka tetuba baleera.
Bubunanyiziba bwange nawe
okulwanyisa coronavirus.
Bubunanyiziba bwange nawe
fena tulwanyise coronavirus.
Babulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Kuba bulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Coronavirus wasajaja wangu musajja laba teno tajaja wangu mukazi. Na yeze kwetegereza nyo kutefumo nayo kale kasajja gwe. Buli kimu kiyononye santirwa kuba gwe. Emirimu zichakala nyenyolwa kuba gwe. Tiyaga siba mutukubya ntirwa kuba gwe.
Kunaba mungalongalo buli kaseera ne sabuni bulijjo obutaweera. Tugondere ebiragiro tetuba baleera. Tunyikira kunaba mungalo buli kaseera ne sabuni bulijjo obutaweera. Tugondere amateeka tetuba baleera.
Bubunanyiziba bwange nawe
okulwanyisa coronavirus.
Bubunanyiziba bwange nawe
fena tulwanyise coronavirus.
Babulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
Kuba bulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.
King David Ebuchi Kyabagambe
okulwanyisa coronavirus.
Producer Dixon Abemoro Babuse
fena tulwanyise coronavirus.
Mikobi abomye byennyanja baguse
fena tulwanyise coronavirus.
Babulwadde bukabuka mbwe nyonyonyonyo
fena tulwanyise coronavirus.